together. Nilisimama kwa mbali tili nikaona utonikumbuka, vile nilivyobadilika nitakuaibisha. Nilivyokuwa mwanzo na wewe ukanitafuta, pesa nyingi nilishika, leo nadhalilika. Miaka mingi hata ukitathmini, hali yangu si thamani inaonyesha. Sina lote na walinitenda si vyema, leo atapa kushika sina. Hata Musa liomba sana Mola akamvusha bahari tile, hata mimi liomba sana Mola nikutane nawe tena tile. Tile, tile mini mpole sana, hata kipindi tunaraha unalala nikikuimbia. Eti simba, simba sifa simba naliwa, simba nafugwa tile simba anaza, bado anazaliwa simba. Nimekumisi sana, toka tumeachana, mpaka nimepungua tile kwa kufikiria. Sasa tema mate aliomba sana Mola akamvusha bahari tile.